mina ngizoba ngikhona, soba khona yini.
Awaken, breathe, hear the calling in the wind. The voice, it's saying
Sobre el culo.